Nani anazoza hika Nairo, nani anasema nwe? Ngori mekana sindo mpigo, nani anasema nwe? Geri ya mwiki dando bano, nani anasema nwe? Kayole buru saiza nyando, nani anasema nwe? Tagyo bazenga mwambia niko zone juu design inatema. Ni kama revolve mistari inatema. Watashindwa kukopwa lingoja kijana likuangariko. Niko wera nikipata na invest it. So I gotta get maniga nataka prestige. Mbono unanipeleka na rada ya mapenzi. Jiji ni kuzoza wherever you wanna find me. Chicken mekam na madam you ain't see that. Kama una hate ukiwasha ushindo. Enenda ukabanga na masanse ulipo. Fimbo nitakupa pesa unyime. We never guess we ball. Budo usilete jokes. You know I'm a hungry dog. Wanajuanga mina kuanga mrong. I be high, I be feeling like Kobe. Money money talking, I like this prophets. Everywhere I go, I'm a guest to be honest. Standing up gleaming white like Topex. Meskia tunatoka juu ya roof. Gang ina kuanga ya mamu. Vans ukweli si ubonga skiru. Ndatu kifika wanatoka kaskun. Mgeni ukifika uku kwetu chunga. Mlena litokwa chains na supra. Victim hata kuziona sura. Nani nini unakam kuchunguza. Tena ntashuta unuse. Uku kiguza ulipe. Nganya senke ulipe. Buda fala ukicheza ushuke. Nani wanazoza hika Nairo, nani anasema nwe? Ngori mekana sindo mpigo, nani anasema nwe? Geri ya mwiki dando bano, nani anasema nwe? Kayole buru saiza nyando, nani anasema nwe?
Woof, tunabak kama woof, wanangoja kwenye door, tunatoka juu ya roof. Nani wana prove ati si tuta lose, tukifika ni kubaya wanafuata rules. I had to do it regular, but tukilan wanafungua ndole shoes. Fala na then I'm Jew, I don't know you, I'm a Kenyan, me wa rude. Boru na like your pick, IG, uki hate ni zako, fuck you bitch. Time ina bonga mboti nasema pesa vela bit ni drill. Mimi na lala nyi mna kesha bado ntatesa hizi street. Moshi natoka ndani ya chamber kumbe jirani anakuanga snitch. Hapu kibonga watch your mouth amu utapatua 6 feet down. Let hizo dengu fuck the crown. Pena na pura tafana kishout. Watabaki wakiteta ma lyrical trout. Utadhani wanalipa fuck your town. I had to live like Jesus daughter. Uongo ngoja nipige shot.
Nani wanazoza hika Nairo, nani anasema nwe? Ngori mekana sindo mpigo, nani anasema nwe? Geri ya mwiki dando bano, nani anasema nwe? Kayole buru saiza nyando, nani anasema nwe? Nani wanazoza hika Nairo, nani anasema nwe? Ngori mekana sindo mpigo, nani anasema nwe? Geri ya mwiki dando bano, nani anasema nwe? Kayole buru saiza nyando, nani anasema nwe?
Geri na tesa si maspenda, nani anasema nwe? Sindo maskipa juu tunalenga, nani anasema nwe? Igwe meiva, diva meiva, nani anasema nwe? Nairobi mewaka, nani anazima, nani anasema nwe? Nani anasema nwe, nwe? Nani anasema nwe, nwe? Nwe, nwe?